Your buffoonus.com, you know what it is. You know what it is. Andichibitswa ngara makore vhathu nikote uerero nga mishumo yanga zwivi na zwivhuya zwanga ahuna are perfect ndingazwo ndiko zama uba perfect but in fact ndotemba kha Yehova e womanizer atika senova Yehova ndi mulisa wanga tinga shai chitu bomara nao vakotoda dzemfesari bopasa hoten vakotoda dzibasari fedzi kha murena yezwi zwita zwinesesari urabela na u tenda ndi zwonzwa nesesari mwana wa hashu ivani mavelasi nilichezwa jelasi herani nga iboni nidekubona paradiso funos.com ndiko ya paradiso ndi chivaya ndiko ya paradiso
lufu ndi chitu chine cha baba lufu ndi chitu chine cha baba ndi chitu chine cha baba beti ya unabushabe loteri ya loteri ya unabushabe loteri ya
I'm not sure.